studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be onay jam hande en talataare sappo e jeenay lewru fevrier hitande 2019 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyyi ousmane ñaali bulɗo kabaruji ɗo fili dambade to ɓoggui jande to on kompetete wiide caggal lebbi jetti kokuma dawtenengu nanga o yoppitama hoɗum laati sababu de fa o yoppite ɗum andaka tafa sima yaltiti e dabere nde ɓamuno pawide dow kabaru nde nagungal lurekki dalde nenno o kabaru hokkama caggal batu capanɗe tati e ɗiɗi ɓo fedde humanide daranade jukkintingol kaldal gaɗɗangal fal jam heɓengal nde fedde darti ɓe jaltita e nde dabere yimɓe botti ana gondi fa han hollitinde e mettalle muɓɓen fay keñe majereji gaɗama lengal luro nde sukaɓe ɓe ana gondi e hollitinde wattu joni o mettalle muɓɓen ko yoggaɓe e mabɓe nanga ɗum yoɗi woni sembe kabaruji kikeɗa ko bisimilla moɗon heɗade tijo tamani préfet nengu yalti e juuɗe makan dumbiya ko o nangama ko yata lebbi jetti joni nenno ley lewru mai hitande 2018 wonno ko suutano dow lawol tenengu onno ko gonɗo ley e région mofti o fonctionnaire mali o keña wonno ko nangunoɓe oɓe juppitimo omo wondi wattu joni on darede nenno ley suudu dogotoro bama ko wotoro oumar waygalo
kabaru wonnanama wakkati sappo e jeenayi yamde andaka fuu ko waɗi so o yoppita andaka heɓe joppitimo fama kadu yalla laamu o yoppiti kasunkoɓɓe jogiɓe so hemti hoore makko yimɓele galle makko ɓe kay kolitiɗomo tampi ñalawma hannden o sanne ɓe kulanayi kabaru gurdam makko du wattu joni on wondi e sawrede le dogotorore mangal paɗe en le cekkiti yontere nde vidoji jaltuɗi le beme annde ɗe oɗo kuma daw nokku noddirteɗo tininku omo noddire makan dombiya o waɗi noddago fewde e laamu o ƴeewa yalla honomo hani yoppitirede wakkade laamukoɓe hewɓe gondi e nanguede le leydi ndi miccitiɗen wiide lewru avril hitande 2018 kuma daw nokku noddirten on boori nangama eruji seeɗa caggal muɗum o yoppita le nduɗo lewru wotoru kuma daw nokku noddirteɗo wender dan warama faali nokku muɗum zuzu sungolo kone kañe sebe guiri o fa hande andaka fuu noɓe laati sakiraɓe mabɓe kolitiɗana kaaja famde noɓe laati ñalawma hannden o ɓe gaɗi noddago fewde e laamudu ƴeewa yalla so ɓeeɗo yimɓela no guuri fa joppite
syndicat kuma daw emali yetti dabere nenno yetti yoppitingol préfet nangu o nenno hooreɓe nde fedde ana darta e gouvernement mali o darano fa kanankoɓe woɓɓe nenno wonɓe juuɗe ley wuddu leydi ndi fuu joppite caggal ɗum secrétaire général sinak wajimbine wiide ndenagu kumandaw en wonɓe ley nokkuji ɗe fitnaji wodi ɗe fuu nenno ɓeyde daranede keɗe ko ousmane christian diara wi oumar waygal e téléphone
o kabaru lobbo noon miɗen jeeli du yimɓele woɓɓe kase nangaɓe joppite ilomo nanga yimɓe galle makko fa yettoɓe o golliditta fuu hakkillaji muɗum en jottaki wattu joni komi dardata yeruɓe amen golloɓe le cuuɗi laamuɓe tinnoɓe gattana koye mabɓe hakkille soɓe nokkule ɗo jaam e deƴere wala soni laamiɓe ɓeddu ciini sina ɓe jaaha le ɗeɗo nokkule ɓe pamminami ko yaawi le jetti lewru juin ƴaɓɓi noon ndu min dardino laamu o ƴewto yalla hono hani fiirde dabareji ndenagu yalla ɓeɗo yimɓele fe torraji jotto ɗum en fa hande min kilaki wadde ɗiɗo immadaraji laamo tinno darano ndenagu gollonoɓe ɗum ɓe wonɓe le nokkule ɗo basiji goni
capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi dow ɗi numéroji ɗiɗo mbawi noddude kolli ton ko woni hakkillaji moɗon nenno fa ɓeydoro ɗon famudu andon fa han oɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fudde helloji amen facebook et twitter dental guɓe curoje gueɗe nenno gueɗe basi nenno gueɗe hakkude leydi meɗen nde ana darta e fedde sima nde yaltita e dabere nde ɓami nenno pawide dabere nde ɓami yontere ƴaɓɓine nde pawide dow ndenagu ngallure kidal nde e wi mabɓe ɗi dabreji yo yanude kaldal gaɗa ngal fa jaam heɓe ngal ɓe kolliti ɗum altinere keñe le batu capanɗe tati e ɗiɗi bo fedde humminide jokkintingol daranade golleji kaldal gaɗa ngal fa jaam heɓe ngal nenno koɓe kaali haala muɗum sanne ley ngal kawrital fa ɓeydor eɗen famu keɗen ousmane diko e mahamadou
e wi ahmed boutache o radio fedde jokkititande golle kawral deƴere dewrintinal ɗum csa dabarani nde sema ɓaminde taɗinantan hono dabare ƴeŋigu golle kawral deƴere ngal o dardi hooreɓe simaɓe bantina anie mu'en ahmed boutache wonko sifikeɗo ɗen ɗum
kabaru guoɓo na fawi dow annia ko radio guɓal sima ɓami tokkital toon ndenno aɗa darda guɓal sima yo gotta fe hono ɗiɗo golleji duttuji saria tarkuru kawral ngal
hooreɓe sima dokki taƴoral ɓande ɗiɗo dabareji fa kayba ngallure kidal nde banggal ndenagu yimɓe e jawle mumen e wi mabɓe ittoɓe kange yoroɓe leyɗe kala ana gondi e dirande kidal sidi ibrahim uldu sidati wonko sefi keɗoɗan ɗum
il faut vraiment remettre
son gonga hale kawar mum dun hani jati yawtere hun tande hore dabreji batte de nagu jamarande e kala fibabe dun dabreji dun gollata fadde lam o hun tane hore tiala joga sun lam o hun tane hore golleji tal kurundu gubal sima kay yopanno ko
la sima est prête à se retirer
head plateforme no gube bande kaborde cinyede kawra de erangal e de lando koy majje nafaka dabreji di sima bamidi e wi fad ag al mahamoud yo lam hakunde jahani wartande bande de do dabere rende yimbe kedana ko osefi
akidal yayi
tokiral ton kadiabe lamu jhaknuji di juinama gouverneur odun lono kan non han non tawede seraji lidindi kunchana mo hore gilla boy tokidal ton min mila wi de sudum dawrama no haniri kunchana hore kabar mudun no yawiri
e sakite ministre de orientinal leydi menen fawarde yubbe de akku wadi noddango fewde e gede cini de kawrangal dardi dum endu kullina anya lobbo fa yawdina yengigo golle kawral ngal yalla eden yalta tiida laka fafi
horebe gubal sema ngal kollete wiide yewtoto dabere de bamende le communiquer goto mobe kollete hanken tiagal golleji CSA ko timmi dun neno sema wi yaltiti e dabere de be kolliti wiide be kaltidan e kanan ko be leedi ndi fa dabere ji bame yalla de nagu jamare de e jawdel mubbe na hebe le ngal lurende dun ko lam o wondi e dartude illa tiagal ko majireji majire anino no waddede moptinde bantina himbe anan gondi e nangede nyaloma hande o himbe jetto jeddom be kolliti wiide nangam udda kasu tiakiti do nangede ged nangama kenyan dum ko imini iblisaji nana sukabe onnoku be duppi pinengaji hanken le rompoingaji gendindi do kabar mudu horbe hibbe bale sukabe mbaddi beta ko e nantinobe kabaruji fabe do dem fam kedan seku sisene nan kankon kedda hala de bale dun bale sukabe bale hono ardibe sukabe bale kidde nan mamoudou bokum kedjar amen gondo to mutti to landudir e makko do facci tang mohammedou sama seku
depuis le mercredi passé la ville
gila alal baraja bidande ngalura mutti ana wonde imadraji yimbel hebaduno nangama den hewtu minen mi golli ele kabaru pelle sugabe le ko jabbi min gadi kaldal yalla nangaba be na jupite yalla dum dejere na hewte min gadi kaldal fewde yimbel sariya fewde amir en ngalura de kanyo dum mairie o den be kokino adi fay goto nangata gi tiagal ngal lokal dal nangaba be dum jupitete ka min kawni ke taykade wiide fa hande be jukki nangude yimbe ndeno batte mudum en jidi en dokko be kabaruji be yala be sedo ko wondi gollede wakati diun o be anda wiide sugabe ngalure mutti kay jamtan yidi yida fi basi imo der ngalure de denno yila amen so ni sugabe jabbi nyifude basi an hani lam ko be dun jaba nyifude basi
quand les jeunes reculent il faut qu'ils aient aussi recul
o radio ministre en du wonno soumaylo boubey mayga holitino wiide le yonter jappinende kaaje fina dun wonno ko be noddirta manga nese dun waran itede le cercle en songo o kabaru keso weli himbe gendendi tawene golle ittugol makadens darake illa hitande 2012 ko tidallaji di puddi don e wi himbe gendendi fuddugol golleji mudum sikka fu wala hem uitan wasugol hebugol nen busan buitan wasugol golle sukabe nen beydandu kebal onoku aniko kejada amen gondo ton noddirteedo Issoufou Moussa Touré hebene jiwde ton do faccitaango Mohamed Sama Seko e Ousmane Diko
darngul golleji mali manganese e le hitande 2012 lati sababu hakke teme taton yimbele ngoti gollude e wi ngotanabe tunbe fuditingul itugol ko wiyete manganese to tasigaton lato sababu yimbele hebe hebta golle bangi goddo dun hunjande hore kebe nuku o e wi kanko jokko arandejo president lam hakundejo ansongu sukabe tunbe kani tafun watene da hakilo bangal bamgo yimbele e golle keddana el moktar kabangu
zavu den jogi chuko chuko la daraninga golle yimbe tan dartobe golleji be kaani watale da hakkilo faabe keba ana waawi beedude kebal
lokal sukabe ton be kay miltige sanne o do kabaro sabbi e wi mabbe ju ingol o do isin o latto sababu habugol waydende nagu e kanye bandiya ko gondo dar nuku o kedana Abdul Karim Alidu kanko woni kumani do hala jeunesse en songo
avec le recrutement de jeunes
be bangol sukabe do golle ana waawi buutude bandiya ko sabede mo gollata ana waawi wadde ko wari hakkilo muudu fu bangol be da sukabe golle ana waawi warti sesindare neddaku
ka golla ba hibbe ndedo usine itugol ko wiyete manganese quality wiide guldure mabbe ne bonnama sanne ka guldurdi fufdun nabama e wattu hitane 2012 kadana Abdoulaye Kamatoure tentino kiddo usine o
battati dalaka golleji fu ndarike ka ki gollirde ngala wala fu ko gollire ku bonnama ka ki fu nabama fay container ngaji bolidi njaadama
le kaldal hakune lam ko be kanye golonobe ko mun en kanko premier ministre holti non wiide ko wiyete manganese ko na jati to ansongutun ka Soumaylo Boubey mayga holiti wiide fadde dum fudda itede an hanta funno lam o faccitina fa laba kabaru ko wiyete permis d'exploitation dum woni yamirore hinade golleji di
Studio Tamani, yo faba lamu leyde Suède, Danemark, Suisse et fedde leyde Europe.
En daron kabaru jingol ile region ngaji meden dem puddira sigaso kanan ko be suudu doktoro kajolo anani siti ko rewba ana fandi ko ndata pese le suudu doktoro de mabbe de e wi directeur technique doktoro rende le rewbe temedere chapande taton yaade debbe e jojon tan wonno yaabe pese le hitande 2018 fa rewbe beede yaade pese horebe ses comme den no suudu doktoro ndu ana anni wadde jodda halaji fa kulita nafa yaagul pese rewbe hamili en e muyningul endu tan nen baba galle en noddete botu fa kulite dandarono en chuudi mu ben yalla ananja chuudi doktoro sans les régions segum ko yaata doktoro en chapande joyo ko yaata chapande tato e mabbe yo rewbe puddi jande beta ko jande kande wadde badde joyi pawinde do heedere jabbetinde sukabe de jande de IMC darani nena faanda mudum faabe beedene nena faabe beedene faamudde nena be doktoro beedene faamudde nena do daranaade heedere sukabe yuros en gartan le region tata bo gelle jonina nenno kanye badale mudon le commune ure kila ko litin nenno be koliti wide e be joggi titallaaji bangal doktoro nenno himbe o nokku koliti wide kana nenno ja ko yata kilometre nga chapane tati ure kila fa keba sawrede do kabar mudon be ngadi batuji kewde himbe o nokku anandarte e laamu o nyibana be suudu doktoro do na sescom fa be keba be darne sawrede sakirabde o kadudi kabar jukka kedde hedade yewtere nde ana wodi wassalam.